ngidibana kuhlelo labasakhulayo ngingumayikobe. Namhlanje sibe lenhlanhla lokuxoxa lo ngisakhulayo oyizalwane esakwele South Africa unomfundo Mkhize, yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship. Sithe sithathe ikhefu elincane ngendaba yezombusazwe sixoxe labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe size ukuthi bona balibona njani uhlelo lolu. Masihambeni kuye siyezwa okunene. Mamkhize, unjani?
Ngiyaphila wena?
Ngiphilile, ngiphilile. Siyakwamukela kuhlelo labasakhulayo.
Ngiyabonga kakhulu, kumnandi ukuba kulolu hlelo.
Thank you so much. So Mamkhize, awungitshele ngamafishane ukuthi wena ulubone njani uhlelo lolu.
Wow, wow, wow. Uhlelo luqale mhla ka 18 June ngisukile ngagibela indiza ngisuka eNingizimu Afrika, South Africa, ngiqala ukushiya isizwe izwekazi lase Africa. Ngiqala ukufika emhlabathini waseMelika, ngafikela eChicago. EChicago ngathatha ke ibhasi yangibeka eIndiana. Ngaya e-university kuthiwa iNotre Dame, ilade ngibekwe khona ke under i-business and entrepreneurship track, okusho ukuthi uhambo lwami belizongilola, lizongenza ngibe usomabhizinisi osafufusa ozoba ngcono kusasa. Nebhizinisi lami ke kwezokuhweba thutha kumkhumbi nakanjalo emanzini. So bengidinga namacebo namasu amasha azongisiza ukuthi ibhizinisi lami ngilenze lithuthuke, ngilenze lisimame, libe ngcono. And ebengikulindele ngithole ngaphezulu kunalokho. Yebo, bengilindele ukuthi ibhizinisi lami amacebo engizowathola lana, ulwazi engizolithola olusha lizolisiza ibhizinisi lami, bengalindele ukuthi kodwa mina njengonomfundo personally ngizothola ukukhula khona. Wazi ukuthi ngixhumane nabantu base-Afrika abahlukile. Bengingakazi ngize ngihlale nezizwe zase-Afrika ezihlukile eziningi esikhathini esisodwa kanjena.
Uthole ithuba nalo ukuxoxa lezana zeZimbabwe?
Yes, kwi-cohort yami bekube sinamaZimbabwe ngade emabili. Ngifundile ngabantu baseZimbabwe, sakhuluma futhi about izinto ezenzeka eZimbabwe ngaleso sikhathi, because ngesikhathi sinaseNotre Dame bekube bekukhanselwa isikhathi sokhetha kade senzeka khona eZimbabwe. So besikhuluma nabo and kade be-interested nabo ukwazi ukuthi ekhaya kwenzakalani, even though nabo bekomunye umhlaba bephila enye impilo, kepha kade befisa ngathi nabo basekhaya, befisa ngathi nabo kade bekwazi ukuyovota. Bathathe bengakwazi ukuvota because kade be international.
Right. Kule nto sengilele inhlanhla lokuxoxa la izizwana zeZimbabwe year in year out ababuya la kwele Melika bekuhlelo lolu iMandela Washington Fellowship. And eningi labo when they go back home uyazi bakhanya ngani kubale frustration yokuthi i-infrastructure lokho abakufundileyo lapha kwele Melika ukuthi bakuthathe eZimbabwe bayo implementa, hayi kukhanya ngani kuyabahlupha. Ubona ngani wena you face the same problems na lapho kugoduka uye kwele South Africa?
Okokuqala, I think baqinisile abantu abaningi bazobhekana naleyo nkinga. I don't think kodwa ukuthi cohort yami kade ngiyiyona yaseNotre Dame izobhekana naleyo nkinga. If there's one thing about stressilo all the time ngesikhathi seNotre Dame, ukuthi basifundisa ambekeling as the tools. Okay, so for example, given the business and entrepreneur track, and what we did from week one was to break down our businesses. So they said to us, sifuna ukunisiza ukuthi your business to be a business in South Africa, in Kenya, in Zimbabwe, in Cameroon, in America. So we're going to teach you the tools of why most SMEs fail. We have to strip down our business and decide ukuthi inkinga le i-business yami ezama ukuthi ixazulule ngabe kuyinkinga yini ngempela, ngabe leyo nkinga iyinkinga enkulu yokuthi idinga umuntu ozoyixazulula. Uma you decide yes, it is a big enough problem that needs to be solved, is a solution yami the best solution?
Do you have any advice yokunikeza umuntu ongisakhulayo odabuka kwele Zimbabwe yena uthi hayi lami sengifuna ukuqala ibhizinisi, lami sengifuna ukuthi hayi maybe I enter into South African market, or ngibe lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Engizokusho ukuthi one thing engiyifundile about abantu baseZimbabwe is that banesibindi. I see a lot of abantu baseZimbabwe all over Africa and all over the world, because decided ukuthi isimo ababhekene naso at that moment in time is not going to keep them where they are. So I'd say to umuntu omusha right now ohlele osilalela waseZimbabwe, ungasabi. It's in your genes ukuthi ungasabi. It's in your genes for you to be courageous and fearless. And if ungasebenzi eZimbabwe, then go out to the South African markets. Our markets are open. Plenty of Zimbabweans have flourished in South Africa, and plenty more still futhi flourisha.
Ngithokoza ukuthi lumzwile lapha besixoxa lo Mamkhize, yena uyisizalwane se-South Africa ubekuhlelo Mandela Washington Fellowship. Mamkhize, siyabonga bekuhluka la ukuhlela.
Ngibonge kakhulu Mike.
Thank you. Bafethu, kwanelo kwanamhlanje, olibalisayo ngumayikhobe, libe leviki elishukela.